sanibonani sizwe sakithi sizwe simnyama ngiyabingelela obingelelayo umthokozisi igama lokuzalwa isifongo uDube ngizalwa eCholocho endaweni yakoNgqoya kula engazalelwa khona ngakhulela khona ngithi angibonge leli thuba engilitholayo kuStudio 7 bese ngibonga nani enilalele njengamanje njini engizibiza kulo ngumkhando ozithandayo ngibuye futhi ngicule futhi kwelinye iqembu la engizibiza khona ngithwasela komthwakazi kusho ukuthi nginamaqembu awu-2 ngiqale ukucula ngonyaka ka-2021 la engafika khona ngesingumhleki ethi kancane kancane then ngonyaka odlule then ngonyaka ka-2021 ngeza i-albhamu ethi siyeza komthwakazi ngonyaka olandelayo ngeza i-albhamu ethi Inyamazane Ezacile ngabuya i-albhamu le eya this year ethi Bazali Bami kuthe masokuya ko-October kanje ngakhipha i-albhamu la engangithi khona engangiyibiza ngethwasa lakomthwakazi isihloko sasithi ngowethu umthwakazi so nazo ingoma ngiyimisile eyinye kushoti ezinye ziku-albhamu elinye ezinye elinye i-albhamu okuwama-albhamu wadisiye wonke engicela isapoti sizwe sakithi ngiyafisa ukwenza umsebenzi omuhle kunalokho so engicela kini isapoti bese ngithi mina ngiyatholakala ko-WhatsApp 062 37 45 636 ngiphinde futhi inamba 062 37 45 636 online ngiyatholakala nje kuyo yonke indawo iy'ngoma zami ziyatholakala ungathi mkhando ozikhandayo uyozithola zonke iy'ngoma ko-Facebook ngisiza ngomkhando ozikhandayo Dube isibongo ngiyatholakala lapho ngiyabonga kakhulu sizwe sakithi engicela kini isapoti noxhaso ngiyabonga inina abantu okumele ningikhulise sibe sakithi ngiyabonga kakhulu